kudala ba ndenza nifile ingathi na uthando alufanelanga ngenxa yomsebenzi wam bacimba yonke idwilula namndingumntu ifana nabo ngoku ndicela intliziyo yakho undithembe mntana womntu ngakho mncinge ndinako ndikubekele wena ngoku ndicela intliziyo yakho undithembe mntana womntu ngoku mncinge ndinako ndikubekele
ngakho mncinge ndinako ndikubekele wena.